Kuhle ngempela kubuya nokuzo mfowethu Melusi enikeza ubufakazi bomusa kaNkulunkulu ngale ntombazane yakhe encane. Lokho nje kufana nenkosi uJesu ukwenza izinto ezinjengalokho impela kunjalo.
Very happy tonight.
Manje siyajabula kakhulu kulo busuku ukuba sibe naye omunye wezimenyo zethu njengoba sikubiza kanjalo inkonzo yomkhuleko ngobusuku bonyaka omusha. Umngane wami olungileyo umfowethu Annie Fendler omunye wabaphendukile enkosini uJesu Kristu umkomelo womusa. Esikwele ekhaya lakhe eSwitzerland yilapho avela khona futhi ngiyakholwa umfowethu kanye naye lapho asebehlala eShawano manje iJalimane ngokudabuka umfowethu Waters. Siyajabula ukuba babe nathi kulo busuku. Eseke sinaye futhi kanye nathi kulo busuku umfowethu oligugu wokukholwa iNingizimu Afrika umfowethu David Du Plessis. Siyajabula ukuba abe nathi naye futhi si uDavid nami si simagange noma siyakhuleka nenkosi isipha umsebenzi othize omkhulu ndawonye kulonyaka ozayo phakathi e-Afrika nezingxenye ezehlukene zezwe. Umfowethu David ulapha manje ukuba kucocwe ngakho futhi kukhuleke ngakho phakathi kwamanje nomsombuluko ukunquma nje ukuthi kube nini nakuphi phakathi e-Afrika nezingxenye ezehlukene zezwe esizoya kuzo. Njengoba umfowethu David ube nesikhundla esigqame kakhulu enkunguteleni yomhlaba yamaPentecostal kanti futhi waziwa kakhulu ngabaholi abaningi abakhulu bezenkolo emhlabeni wonke jikelele futhi ube nogazi kakhulu ekubonisaneni nasekubangeleni njengoba sinjalo manje ekusizeni ekuhlanganiseni umzimba kaJesu Kristu ndawonye onke amahlelo okukholwa. Kungakhathaleki ukuthi wona bandla lini abanalo noma bona Pawuluni abaphawulwe ngalo kuyilokho ibandla lelo uKristu alifelayo. Futhi bengicabanga kaningi ngalokho ngangivame ukusiza ekuqoqweni kwezinkomo izikhathi eziningi phandle entshonalanga sasikhuphuka umfowethu David futhi ihlale phandle lapho ababeqhuba khona izinkomo zikhuphuke zidabula othangweni oluyindunduma yesihlabathi zikhuphuke ziyongena ezintabeni ukuyozidlisa sizidedele zidle emadlelweni ehlathi. Ngesikhathi imfunda yayikhula ezansi imfunda yasendle base beyisika imfunda bese bepha izinkomo sonke isikhathi sasebusika ngenkathi kwakuyiziphepho ezinkulu zeqhwa phezulu ezintabeni. Futhi ngangivamise ukuhlala lapho esihlalweni sehashe ngibhekisise umphathi wepulazi edlulisa lezo zinkomo futhi idlelo ngalinye ezansi elali ngavusa ithani lefolishi uma babekwazi ukukhiqiza amathani angamashumi amahlanu efolishi. Lokho kwakuchaza ukuthi babengafaka izinkomo ezingamashumi amahlanu uma babekwazi ukukhiqiza inkulungwane yamathani efolishi inkulungwane yomhlambi wezinkomo wawunge dlula umuntu ngamunye enophawu emankomazini akhe babe bhekisisa izimpawu kusobala amadlelo ehlukene ukuze bangazicobanisi. Bese kuthi-ke uma umphathi wepulazi wayengakukhathalele kangako ukuthi uhlobo luni lwezimpawu olwalwedlula ngoba zonke zaziwuhlobo lwezimpawu kodwa kukhona into eyodwa ayefanele ayihlole ngempela lelo kwakuyicici elichaza uhlobo lwegazi zazifanele zirejistwe ngokuthi zingamaHereford kungenjalo zazingeke zedlule esangweni bazibuyisela emumva nabo. Kodwa ngicabanga ukuthi leyo ndlela okuyoba ngayo ekwahluleleni akuyikuba ngokuthi ihloboluni lophawu esilufakile kodwa uma icici elichaza uhlobo lwegazi lilapho ileyo nto eyosebenza icici elichaza uhlobo lwegazi. Futhi ngiyajabula kakhulu ukuba nomfowethu David kanye nathi futhi ngiyabona umfowethu esudila ube lapha esikhashaneni esedlule nje ngimbone esukuma emumva lapho evela ndawo nabanye abefundisi esifuna ukuzwa kubo kulo busuku. Futhi manje-ke futhi ngiqagele umfowethu Ronald nabo bazongena ngoba bazohlala kuze kube phakathi nobusuku. Nokho umfowethu David angeke ahlale kuze kube phakathi nobusuku uyindoda efunwayo impela ngempela ndawo zonke futhi kutenje umfowethu Rogers angeze ukuthi ube ngapha ngani uzothumela futhi abe naye ngapho ngeleshumi ngakho lokho kusho ukuthi uzosuka lapha ngokushesha impela ukuba aphumele lapho eningizimu Louisville futhi ngicabange ukuthi kungaba kuhle uma kungalunga kumfowethu David uma singaba naye ukuba akhuphuke futhi akhulume lokho okusentizweni yakhe ashumayele kithi enze noma ikuphi lokho inkosi ekubekayo sonke singathanda ukuzwa umfowethu David Duplessis ophuma eningizimu Africa ake ngisho lokho ukuthi ngenkathi ngikhona ngale eAfrica emkhankasweni wami omkhulu inkosi eyasinika wona ngapho umfo wabo wayengumhumushi wami umfowethu Justice ngikholwa ukuthi igama lakhe ngumfowethu Justice futhi umndeni wabantu omuhle ngempela yilezi zalemani zakwa Duplessis ngicabanga ukuthi kukhona ngikagele bonke bangabe ifundisi ngokwazi kwami futhi mhlawumbe nobaba naye owaye ngumfundisi futhi bavela emndenini wabantu omuhle nomfowethu David uphethe igama elikhulu phakathi kwawo onke amabandla namahlelo emhlabeni jikelele futhi mfowethu David ngithanda ukuba uze manje futhi ukhulume kithi noma ikuphi uNkulunkulu akubeke enhliziyweni yakho ukuba ukusho yenyuka ngqo futhi ngijabula kakhulu ukwethula ebandleni lami kulobusuku lona ngomfowethu Omen Neville Melusi wethu nasebandleni lona ngomunye wabangane bami abayigugu namabutho esikanye nawo enkonzweni kaNkulunkulu umfowethu David Duplessis waseningizimu Afrika uNkulunkulu akubusise mfowethu David Kuluma amen sonke sakwenza mfowethu David shesha ubuye impela ubuye ube nathi futhi lokho kuhle kakhulu sijabula ngempela umfowethu David usho izinto ezithize lapho ngifisa sengathi nje benginepeni lami ngabe ngizibhale phansi kodwa ngiyohlala ngikhumbula abazukulu abangamadodana abazukulu Hawu impela siyakuthokozela ukuvakasha kwamfowethu futhi ube ixhumene nenkomfa yomhlaba yamakholwa amaPentecostal nomuntu odumileyo esemgqeni womsebenzi wakhe umhlaba wonke jikelele futhi sinenhlanhla kulobusuku ukuba nomfowethu David ukuba eze akhulume kithi ngalobusuku bonyaka omusha futhi ningabona ukuthi amadoda adumileyo acabangane ngenkosi yethu acabanga ngenceku yakhe edumileyo manje ngiyakholwa ukuthi kusasa kungunyaka omusha ngamahora ambalwa nje manje futhi ngifanele ngisuke kusese kuseni ekuseni ngakho icabange ukuthi ngizokhuluma kancanyana nje uma kulungele kumfowethu Neville umfowethu Bila nabanye abefundisi lapha ngeke ngithathe esiningi sesikhathi futhi ngiyacabanga uma besizothi amen bese siya ekhaya bekuzoba ngumlayezo oyisimangaliso futhi besingabonga enkosini ngalokho esinakho lapha kulobusuku futhi manje kodwa njengoba lobu kungubusuku bonyaka omusha siyabungazana nje ngombuso kaNkulunkulu sishumayela kuze kufike unyaka omusha futhi ngivuke ekuseni kusekuseni impela le ngaphambi kokuthi kuse futhi angimusha njengoDavid mhlawumbe angizizwa ngimusha njengoba kwenza yena kusobala uDavid mdadlana lana kancane kunami ngicabanga ukuthi uneminyaka eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili kudala kunami mhlawumbe ishumi kodwa ngempela uyibhola lomlilo kuNkulunkulu ehamba mamayela izinkulungwane ezingamashumi amahlanu anu kulonyaka ngezombuso kaNkuluNkulu sendeleni yakhe manje ngale ukuyoshumayela kwamfowethu Rogers nakusasa uzoba nabanye kwenye indawo nakwenye indawo nakwenye indawo abuyele lapha futhi ngomsombuluko futhi ngifanele ngibonane naye ukwenza amalungiselelo ohambo lomhlaba jikelele oluzayo manje futhi sizoba seAfrika ngiyaqonda kule ntambama ngomashi lo masho ozayo ngizobonana no Clayton Sunmore osomabhizinisi abangamaKristu beFull Gospel kuleli viki noma ngaleli viki elizayo ingxenye yokuqala yalo bese kwenziwa amalungiselelo aseJamaica kumaHaiti ngiyahamba ngezikelizayo ngiyongena eKentucky noma ngiyongena ezansi eGeorgia ngibe naleyo mihlangano lapho ngibuye ngofuthi ngehle ngedlule eKentucky ubusuku lapha nobusuku lapha ngibamba lamabandla bese ngibuyela ekhaya ngondivela lapho ngiya eAtlantic City ukuqala zingamashumi amabili nesikhombisa size zibe ngamashumi amathathu bese ngisuka lapho ekuseni lokuqala bese ngiqala eKingston eJamaica era enkundleni yezomjaho ngalobusuku okomhlangano wezinsuku ezishumi lapho futhi kusukele lapho kuqhubeke bese kuba ke kumahaiti nanoma ikuphi asazi ukuthi siyoya kuphi ukusuka lapho kuyoba njengoba inkosi iyosihola nje manje onke lawa asenziwa niyabo angikasho ukuthi yebo uDavid ulapha uClate uyeza uGordon umfowethu uGordon Lindsay uyeza kowaseningizimu Melika neminye osomabhizinisi abangamaKristu beMelika abakhuluma isiLatini nokamfowethu uDavid owaseSwitzerland eJalimane kwehle njalo kodwa sikazi qhubekani nikhuleka ngifuni kuyandawo azi athi uNkulunkulu hamba nangokwazi kwami konke ngakho ke uma ngizwa ngiholeleka ekutheni ngihambe khona ke uma ngehla eBanoyini ngifuthi akunandaba ukuthi impikiswano injani ngingathi ngiza ngegama lenkosi uJesu ngibonge kakhulu ngoDavid ubungani esibe nabo sindawonye ngoba indoda indoda esemqoka ngempela kodwa ikholwa ngempela lenkonzo yenkosi ikwenza ngempela namagama ethu belihambisana ndawonye emhlabeni wonke jikelele manje umfowethu David nami futhi ngijabula kakhulu ukuba nokuhambisana nendoda enjalo kodwa bangane ngiyakuthokozela lokho kodwa into enkulu edlula konke engingacabanga ukuhambisana nayo uJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu leyo enkulu manje umfowethu neveni nabanye babo bazobe bekhuluma emizuzwaneni embala kodwa ngifuna ukufunda nje intwana ethize embhalweni manje futhi kuhle ngiyacabanga ubusuku bangonyaka omusha ukubona abashumayeli abehlukene nendlela abaqhamukela ngayo indikimba nalokho abakushoyo njalo njalo futhi umuntu ngamunye enendlela okungeyakhe yokushumayela niyazi uNkulunkulu akasenzanga safana sonke wasenza sehluka wasenza umehluko esimweni sethu wenza izwe lehluka nezintaba ezinkulu izintaba ezincane izinkangala izingwadule izimbali ezinkulu ezimhlophe izimbali eziluhlaza kwesibhakabhaka nazo zonke izinhlobo ezehlukene usenza sehluke yilokho kuphela wenza ikhanda libomvu namakhanda amnyama amakhanda ansundu ikhanda limhlophe abakhuluphele abanomzimbo omncane abade o noma yini okunye nyabo nje usenza sehluke uNkulunkulu uNkulunkulu wezinhlobo-nhlobo futhi ngithi nje ukukuthanda lokho anikuthandi na kodwa into efanayo nje ngaso sonke isikhathi hehe ngiyakuthanda lokho
so let us turn now in our scriptures over in the book of Saint Matthew Saint Matthew's gospel
ngakho asiphenye manje emibhalweni yethu ngale encwadini kaMathewu ongcwele Evangeli likaMathewu ongcwele siqale nevesi lesine ngifuna ukulifundela indikimba inkosi isisiza uMathewu ongcwele isahluko sesine
I believe before we read let's pray
Ngikhola ukuthi singakafundi azikhuleke Baba wasezulwini onomusa kulezinhliziyo ezibongayo futhi ukuthi sisondela kulonyaka omusha futhi sisondela kuwe futhi siletha kuwe yonke iminako yethu yokwedlule futhi sicela ukuthi wena uzoyifaka olwandle lokukhohlwa futhi ungabe usazikhumbula izono zethu esibhekene nazo Kuthi masingahloli kuphela ubuntu bethu bukamoya kodwa kwawethu kwangathi singahlola inhlanganyelo yethu nawe futhi usithethelele zonke izono zethu futhi sicela ukuthi umoya wakho uzosebenzana nathi kulobusuku futhi uma kuba khona noma yipi into engahlanzekile ngathi Nkosi isuse iqhelelane njengempumalanga kwintshonalanga ilahlele olwandle lokukhohlwa ukuba ungabe usayikhumbula imeli ekuqaleni nathi ukuze singene kulonyaka omusha sihlanzekile sigezwe igazi lewundlu futhi silungele kwangathi lo 1960 ungaba ngonyaka omkhulu kunayo yonke esake sakukhonza ngayo sinike ngokweqile ngobuningi yonke le mihlangano eqhubekayo onkosi esicabanga ngayo nomfowethu uDublesiz nasemhlabeni jikelele siyongena e-Asia nokuthi siyongena ngale e-Europe nakuzo zonke izindawo onkosi makube intando yakho namandla akho azoholela kulezi zinto futhi uma singahle noma ngasiphi isikhathi sichezuke endleleni yezinyawo yakho yaphezulu egcotshiweyo kwangathi umoya ongcwele ungabeka isivimbelo endleleni futhi usimise inkosi futhi usibuyisele emumva endaweni efanele siphe khona busisa leli bandla elincane inkosi eselicishe lisondele le emashumini amathathu eminyaka ngikagele lamalapha manje njengesikhumbuzo somusa kaNkulunkulu kubantu abathobekile yakhuleka baba ukuthi uzobusisa umfowethu Neville Umelusi busisa lonke ibandla busisa abaphatheli abadikoni umculisi umshayi piano nawo onke amalunga wonke umuntu othisha bakasonto sikole noma imuphi omunye kosi kwangathi singakwazi ukukhula kulonyaka emsini kaNkulunkulu futhi kwangathi ubulunga bethu bungakhula bube izibalo ezinkulu ngokuthe xaxano nomningi kakhulu umusa wakho lowo kunoma bekunjalo lokhu eminyakeni eyedlula siphe khona baba manje sisize njengoba sisasondela kule ndikimba esilungiselela ukuyifunda izwi lakho futhi nguwena kuphela Nkosi ongahumusha futhi sikhulekela ukuthi uzosipha khona ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu Amen. Ngimemezela manje nje engikukhethele indikimba okwemezuzwana embalwa elandelayo itholakala embhalweni lapha futhi ngizoyifunda ibizo ngokuthi ngifuna ukuyibiza ngokuthi kusukela kuleso sikhathi. Angicabanganga ngasho ngobunye ubusuku bengingacabangi ukuthi ngiyokwazi ukwehla ngenxa yokuthi umphimbo wami ubungalungile nomkami uthe kimi izolo noma kuthangi uthe ngakho-ke ngicabanga ukuthi awuzu kwehlela esontweni ngase ngithi thando angicabangi kanjalo umphimbo wami ubuhlungu kakhulu futhi awulungile. Kwase kuthi-ke bungakapheli nje lobu busuku ngenkathi ngihlala phansi ngase ngicosha umbhalo ngagijimela kulokhu umfowethu uSotman wafika wathi uzoya esontweni kusasa ebusuku na ngathi yebo ngizoba khona nomide wangiqalaza wayesethi angikuqondi wena ngathi angikubhekile ukuba ungiqonde uyabo ngathi hhayi nanoma ubani omunye akekho noyedwa oholwa ngumoya kaNkulunkulu ongake aze aqondakale inkosi yethu babengayiqondi yayibukeka sengathi yayikhuluma indlela eyodwa umzuzu owodwa nangenye indlela ngomunye umzuzu futhi kwenye indawo yayikhuluma ngenye into ngesinye isikhathi kwakungujesu okhulumayo ngezinye izikhathi kwakunguNkulunkulu lumayo niyabo ngisho nabafundi basho lapho ekugcineni bathi bheka manje usukhuluma ngokusobala manje sesiyaqonda niyabo noJesu wathi futhi seniyakholwa manje na niyabo emva kwalokho ungeke nje ukwenze ngoba uholwa ngumoya futhi uqala ukwenza into ethize uthola ukuthi ubona ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa ndawo ufanele ume lapha futhi uye lapha uholwa ngumoya nje bayingaba abantu abangajwayelekile onempilo ofuna ukuyehlukanisela uNkulunkulu futhi njalo ngisho lokhu ngizokwenza lokhu uma inkosi ithanda niyabo uma ngenza isithembiso kunoma ubani ngiyokwenza uma inkosi ithanda niyabo futhi ngakho-ke manje-ke uma kungesiyo intando yenkosi ngizokhuluma ngalo mlayezo uma inkosi ithanda ingangibiza kuwo wona lo mlayezo ukuba ngindizele iCalifornia ngingabeka eceleni yonke into futhi ngindizele iCalifornia ngihambe ngokukhulu kushesha futhi ngifuna ukuphila kanjalo angifuni lutho olungibophela phansi angifuni lutho olukhulukazi oluthize noma olunye lapho olubiza izigidi zamadola futhi kufanele uthole imali eningi kangaka suku zonke ukungibophela phansi ngifuna ukuba lapho uma uNkulunkulu ethi ngifuna wehlele lapha kulabo bantu bahlanu kuphela kodwa yehlela lapho futhi uhlale lapho ngize ngikutshele ukuthi hamba ngifuna ukuya lapho anginasibopho nje futhi uma ifuna ngiye phesheya kwezilwandle manje naku ngisanda kukusho ukuya eJalimane noma eAfrika nomunye wesifazane onguthozigidi ngesikhathi nje umoya okubeka kimi ukuba ngiye eAfrika wathi ngizoluthasa uhambo futhi ngilukhokhele lonke nokuncinyane kwalo niyabo yilokho kuphela kungani ngifanele ngikhathazeke ngemali nezinto kanti ubaba wami ingeyakhe yonke na Niyabo angakhuluma nje nesisicebi noma nalesi yasicebi noma laba bantu noma labo bantu futhi anginasidingo sokukhathazeka ngayo niyabo uNkulunkulu nje ukunakekela konke mfowethu Roy ileyo ndlela yokuphila yakela yena nje akunakekele kuhle kakhulu manje asiphenye emibhalweni yethu esahlukweni sesine futhi Asiqale ukufunda cishe evesini leshumi nambili lesahluko sesine sevangeli ngokuka Matthew ongcwele.
Jesus
se ezwele ukuthi uJohane uboshiwe wamuka waya eGalile. Wasuka eNazaretha weza wahlala eCapernaum elingasogwini lolwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafatali.
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet.
Ugoba ugcwaliseke okwakhulunywa ngoIsaya umprofeti ukuthi izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafatali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani iGalile labezizwe.
The people that sat in darkness saw great light.
Abantu ababehlezi bumnyameni babonile ukukhanya okukhulu nababehlezi emazweni ethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukane ngokuba umbuso wezulu ususondele.
I want to speak on the subject and from that time
Ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi futhi kusukela kuleso sikhathi. Niyazi njengesidalwa esingumuntu sonke sicabanga ngezinto kusukela esikhathini esithize. Into ethize thizeni eyenzekile futhi kusukela kuleso sikhathi. Futhi manje ngezikhathi eziningi uhlangana nekhehla noma nesalukazi. Futhi bayathanda ukukhomba emumva ngesikhathi okwenzeka ngaso into ethize. Ngokuqhamile abangakumaka bese bethi kwakungaleso sikhathi. Manje ngicabanga ukuthi ngokwenzekayo sonke lapha kulobusuku singakubiza elungeni ekukhumbuleni izinto ezithize ezenzeke ngesikhathi esithize kusukela kuleso sikhathi into ethize yashintsha into ethize thize yenzeka ngaleso sikhathi futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke kwakwehlukile futhi kuyinto enhle ukuthi singayenza Nezinye zalezo zinkumbulo ngezinto esicabanga ngazo izinto ezinosizo ezishintshile futhi kukhona ezinye izinto ezingenasizo kangako ukucabanga ngazo
For instance if the woman of an ill fame
Isibonelo nje uma wesifazane onegamelibi owathi kwake kwaba khona isikhathi engangikahle ngaso ngilungile ngiyintombazane eziphethe kahle futhi ngobusuku obuthize noma indawo ethize kwenzeka into ethize futhi kusukela kuleso sikhathi ubese mgwaqeni ongafanele impilo yakhe seyoniwe isono nobumnyama nesigayegaye futhi ngokwahlulelwa kuphela okumlindele kodwa angakhumbula kusukela kuleso sikhathi esithize kwenzeka ngesikhathi ethatha umgwaqo ongafanele indoda eyisidakwa kulobusuku emigwaqeni ezama ukuphuza ukuze ixoshe izinsizi zayo. Ungahlwiqukule njengoba ngangisezansi edlangaleni lapha esikhathini esithize esedluli eNew York, isikhungo esikhulu sabantu abadakiwe. Ngangihamba nomfundisi othize futhi lapho kwakulele indoda, oh, inqwaba nje yamadoda angenamonakalo, angenasizo, elele lapho ingaphambili lezingubo zabo limanzi lonke nezintshebe zawo zigcwele ubuso bawo futhi nje esesimeni esibi kabi futhi ayengenamonakalo nhlobo. Nalo mfundisi wathi qukula leyo bese uyayibuza nje. Futhi ngawelela kule ndoda eyayilele olunye unyawo lunqume ebhampini yemoto nekhanda layo lilele phansi emgwaqeni nalapho eyayehluleke khona ukuhamba ngezinye izikhathi ukuba iye ezindlini zokuzikhulula. Oh, nje yayisesimweni esibi kabi. Futhi ngayibamba ngase ngithi, uyakwazi ukukhuluma, futhi ayizange engiphendule. Ngakho umfundisi wehla wayazi kakhulu ukuthi kubhekwana kanjani nayo, futhi wayibuza, ungubani wena? Futhi ekugcineni wayiphaphamisa ngokwenele. Yaze yathi, uma uzongithengela utshwala, futhi wathola ukuthi yayikwazi ukukhomba ngumunwe wayo ebhange eyayingumongameli walo.
Well, he said we are preachers.
Oh, wathi, singabashumayeli, ungake ungicocele ukuthi kwenzekani na uma uzongethembisa utshwala. Oh, sasingenakukwenza lokho. Ngathi, ngeke ngengeze usize ezinsizini zakho, ngifuna ukukusiza. Yonke indaba yayo ifika ekhaya ngobunye ubusuku, futhi kwakukhona eyayibidla ngokuthi incwadi eyayithi Don othandekayo isetafuleni. Manje komkayo wayeseyishiyile futhi kade yayimthanda futhi wayethathe abantwana bayo futhi yayisidivoziwe futhi wayebaleke nenye indoda. Yayisithi angazanga ukuthi kufanele ngenzeni ukuba ngidubule ngichithe ubuthopho noma ngenze njani. Ngakho ngehlela enkantini. Futhi kusukela ngaleso sikhathi yayisilapho lokho kusemhlabeni wonke. Umkambi manga, ungahle uthathe oyedwa njengoba ngasho endodeni ngelinye ilanga engangicabanga ukuthi yayikhuluma amahlaya. Futhi sengiyathola ukuthi yakhuluma amanga amaningi kakhulu yaze yawakholwa qobo lwayo. Futhi ngathi, yini ekwenza wenze lokho na? Futhi ngahlala phansi ukuze ngixoxe nayo. Ngathi ngifuna ukubuza, lezo zindaba zibheda kakhulu ukuthi abantu bazikholwe. Yathi eyodwa eyokuqala ukuba ngikhumbule ngixoxa yathi, ngangingumfana omncane owakhuliswa ekhaya elikahle. Yayisithi ngiphuma ngase ngibhema osikilidi bosilika wokusanhlamvu ukuba ngibe smart nje, futhi ngidla ikhofi ukukususa emoyeni wami. Yayisithi ngikwenze ngemuva kukashimula omdala emva kwendlu. Yayisithi angisoze ngakhohlwa ngenkathi umama engibamba futhi wathi kimi, mfanyana, ake ngihogele umoya wakho. Futhi ngamphephetha ebusweni ngomoya wami. Wayesethi, udle ikhofu kuba ususe ukuthize emoyeni wakho. Kade wenzani? Kade ubhema osikilidi? Yayisithi, kukhona okwangitshela ukuba ngimtshele iqiniso. Yathi, kodwa ngathi, khabo mama, ngifunga ngenhliziyo yami, kade ngingabhemi bona osikilidi. Yathi, futhi kusukela kuleso sikhathi kwaqalwa yilokho. Sonke singathola okuthize okuqala ngesikhathi esithize. Futhi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke izinto yaguquka.
There's
kuti zikhona ezinye izinto ezinosizo ebesingacabanga ngazo amadoda anezinhloso ezinhle izame ukuqala izinto kabusha ukwenza izinto ngesikhathi esithize.
When electricity was first found by Benjamin Franklin,
isibonelo nje ngikathi kuqala ukusungulwa kwegesi nguBenjamin Franklin futhi bakwazi ukunqoba baqala ukuthi kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke ngeke zisaba khona izimpi ngoba lokho lo gesi ungafakwa ezingcingweni ube namandla amakhulu luze lungeqiwa umuntu. Babesho kahle futhi khona impela emva kwempi yokuqala yomhlaba ngenkathi uKaiser Wilhelm esayina isivumelwano sokuthula satshelwa lapho eMelika ngangisengumfana cishe oneminyaka yesishiyagalolunye budala kodwa ngisakhumbula abantu bonke bethi asisoze saba nenye impi kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke isicazulekile phakade kodwa saba nayo enye impi.
And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the
futhi ngenkathi inhlangano yezizwe enkulu i-UN noma ngingathi ngaphambi kwalokho babumba lokho okwakubizwa ngenhlangano yezizwe futhi bathi manje ngeke sisaba nazo izimpi ngoba sesinenhlangano yezizwe ezogada umhlaba futhi uma kukhona ukuvukelana ndawo ndawo lamadoda asezizweni zonke ayoya lapho futhi aphoyise emhlabeni kodwa kwaba ukwehluleka baqhubeka ngqo benezimpi ne-UN iyoba into efanayo. Siyatshelwa manje ngesibikezelo ukuthi kusasa ebusuku noma ngesonto ebusuku yona leyo ndoda eyabikezela i-Pearl Harbor ngawo impela umzuzwana ukuthi amabhanoyi azoyibhomba yasho ukuthi ngesonto ebusuku ngeleshumi nambili ngqo ukuthi amaphesente angamashumi ayisikhombisa nanhlanu abantu basemelika bazosha babe yimilota ukuthi irashiya izobhomba i-United States ngaleli sonto elizayo ebusuku ngeleshumi nambili ngqo indoda efanayo eyabikezela i-Pearl Harbor. Abayikhiphi ngoba abantu bayaphiyaza angikukholwa niyabochabo ngoba ngeke ihlushwe yimpi ye-atom elinye labo linejubane eledlula umsindo ngapha sizowaphosa ngapho nezwe lingaba izicucu kukhona into ezokwenzeka nokho ngaphambi kokuba kufike uJesu kunjalo. Isibonelo nje abashadikazi abasebancane awukhona isikhathi esithize abashada ngaso futhi bahlanganisa izifungo zabo ndawonye base befunga omunye komunye ukwethembeka kwabo.
And they said that we will love, honor and cherish.
Futhi basho ukuthi sizothandana sihloniphane futhi silondolozane inqobo nje uma sobabili sisaphila. Kodwa kufika isikhathi okwenzeka khona enye into.
All these things are there's a time.
Zonke lezi zinto lapho kukhona isikhathi ngenkathi kuba khona okwenzekayo futhi mhlawumbe zonke izifungo zabo nazo zonke izinhlangano zezizwe njalo njalo mhlawumbe zazinenhloso enhle kodwa zonke zifika ekupheleni zonke ziyabuthuka phansi kwezinyawo zomuntu.
But all must come to an end.
Nazo zonke izinhloso ezinhle ebesingaba nazo kodwa zonke zifanele zifike ekugcineni impela kodwa kukhona isikhathi lapho umuntu angafika khona entweni ephakade kungaleyo nkathi lapho umuntu isikhathi umuntu ahlangana khona noNkulunkulu kungaleyo nkathi lapho kuba khona into eyenzekayo ephakade. Siyawenza amaphutha ethu futhi senza izifungo zethu ngobusuku bonyaka omusha ukuba kuphela sizephule ngosuku olulandelayo siphenya amakhasi amasha futhi simisa izifungo futhi siya kubapriti futhi asikwenzi kodwa kwenziwa ngamakatolika futhi senze ukuvuma futhi sisayine izifungo zezithembiso futhi size e-altare futhi siphenye amakhasi amasha kodwa konke kuyize. Gokuba ngesikhathi esilandelayo umuntu mumbe ungamula endleleni yethu ezinyawo noma ukuthize lolo laka oludala luyondeza ngolu buye futhi ngaso sonke isikhathi uma singena enkathazweni noma ukuthize kuyokwenzeka futhi.
But there is a place where a man can come to a time that will change.
Kodwa kukhona indawo lapho umuntu engeza khona esikhathini esizomgugula khona inguna phakade iphakade oyoza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle kwasho uJesu. Umuntu angeza kuNkulunkulu laso sonke isiphetho sakhe saphakade siyagugulwa nomuntu angahlangana noNkulunkulu futhi angephinda fane futhi. Ungeke uhlangane noNkulunkulu ubuye uphinde uhlale ungumuntu ofanayo obunguye. Uma umflathela uzoba ngumuntu omubi kwedlula lokho owawuyikho. Uma umemukela unokuphila okuphakade futhi uyokuvusa ngomuhla kuphela ngesithembiso sakhe. Waye kwaba khona isikhathi ngenkathi kukhona umuntu othiwa u-Abrahama owehla evela kumakhaledi futhi wakha emzini wase-Uri futhi wayengumuntu nje umuntu olungileyo. Mhlawumbe wayengahle abe ne uyise mhlawumbe wayekhonza izithixo ngoba bavela eBhabhiloni futhi wayengumuntu odwayelekile nje futhi wayesegugile. Wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu nomkakhe wayenamashumi ayisithupha nanhlanu. No-Abrahama ngelinye ilanga ngenkathi mhlawumbe ephumile esendle zingela kumbe noma yini ayeyenza ekha izithelo amabheri kumbe noma yimuphi umsebenzi wakhe ayekade ewenza wahlangana noNkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi waguqulwa. Wayekwazi ukubiza izinto eyayingekho ngokungathi zazikhona ngoba wayehlangane noNkulunkulu. Wayewazile umzuzu nehora ahlangana ngalo noNkulunkulu kwamguqula. NoNkulunkulu wambiza ukuba abe ngubaba wezizwe eziningi futhi wamkholwa uNkulunkulu futhi wasikholwa isithembiso sakhe ngoba wayehlangane noNkulunkulu. Eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu kamumva babeqoqisana bezama ukumcasula bemtshela ukuthi wayekholwe into eyiphutha kodwa iBhayibheli lathi wayelokhu eyangokuba namandla kakhulu ngaso sonke isikhathi enika uNkulunkulu udumo ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu wayefanele asigcine isithembiso. Kulapho nxa umuntu ehlangana noNkulunkulu uguqula isimo sakhe kumnika umuzo omkhulu njengoba ngangikhuluma ngobunye ubusuku. Umuntu wemvelo kuphela unemizwa emihlanu kodwa ikholwa uma lihlangana noNkulunkulu lithola ukuthile owehlukile ngumuzwa omkhulu omphakamisela ngaphezu kwamathunzi. Kumenza kholwe izinto okungenakwenzeka ukuba zifezeke usakholwa ukuthi zizofezeka ngoba uNkulunkulu washo njalo. Uma umuntu ehlangana noNkulunkulu khona into eyenzekayo. Kwakukhona isikhathi lapho khona umuntu wayekade eqeqeshwe kukho konke kuhlakanipha yonke isayensi yezenkolo yezwi kaNkulunkulu. Wayelazi ngencwadi, wayefundiswe esikoleni, wayenazo zonke iziqu, wayehlakaniphe kakhulu waze wakwazi ukufundisa izifundiso ezinkulu zamaGibhithe nothisha babo. Wayekwazi konke ngencwadi kodwa eyigwala nayo elalibaleka waphumela kwingemumva logwadule futhi wayelusa izimvu zomfokazi. Kodwa kufika isikhathi lapho uNkulunkulu ehlangana naye lapho esahleni esivuthayo futhi kusukeleleka isikhathi kuqhubeka umbadi waguqulwa ngoba wahlangana noNkulunkulu esahleni esivuthayo futhi ubuso nobuso noNkulunkulu akabange sabona. Uma wesilisa noma wesifazane angikhathali ukuthi zingaki izifungo ozenzayo noma mangaki amakhasi amasha owaphenyayo uze uhlangane noNkulunkulu ungeke waguqulwa. Kodwa uma waze wahlangana noNkulunkulu khona-ke uguqulwa inguna phakade. Akuzange kuphela kuguqule uMose, kwaguqula u-Israyeli, kwaguqula iGibhithe, kwaguqula izwe leso sikhathi ngoba umuntu wayedwa wahlangana noNkulunkulu futhi wamthatha ezwini lakhe. Esikudinga yona namhlanje ngumuntu ukuba ahlangane noNkulunkulu buso nobuso futhi akhulume naye isimo uma abantu behlangana nkulunkulu izinto ziyaguquka impela iyona ndlela kuphela esingaba nezinto ngayo futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke uMose idwala uMose lo oyebaleka wayeseguquliwe futhi kusukela kuleso sikhathi uba yinceku yenkosi kuhlala njalo kusebenza ngaleyo ndlela uma umuntu ehlangana nonkulunkulu izinto ziyaguqulwa Kwawe kwabakhona intombazanyana ingengaphezulu kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala noma mhlawumbe ingendala kangako eyayisendleleni yayo iqonde emthonjeni ngokunye ukusa ukuyokha ibhakethe lamanzi ezansi eNazaretha.
She was a nice little girl. She believed. She had faith.
Yayintombazanyana enhle yayikholwa. Yayinokukholwa. Kwathiwa ngalokho kusa yahlangana nonkulunkulu nonkulunkulu wayitshela okuthize futhi yakukholwa futhi kwaguqula yonke indlela yokuphila kwesifazane futhi kuyenza ingafi igama layo kwakungumariya unina wenkosi yethu ujesu inenekazi elincane laliyintombazanyana ejwayelekile nje kodwa yahlangana nonkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke kukhona okwenzekayo impela awukhona umuntu ogama linguPetru umuntu womdala omahlikihliki cishe nje ekhahlana njengoba beza futhi cishe wayengumfuko omkhulukazi wendwele ngoba lapha ngesikhathi esithize sedlule ngibona umdlalo othiwa umdobo omkhulu ngicabange ukuthi kwakungukuchazwa okuhle kakhulu ukaPetru ngoba wayengumfo omdala omkhulu omahlikihliki ngempela wayengakhathaleli lutho cishe wayengakholelwa kunoma yini kodwa ngelinye ilanga wahlangana nonkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi waguqulwa kusukela kuleso sikhathi uba ngumpostoli wenkosi uJesu Kristu njengoba umfowethu David Du Plessis besitshela esikhashaneni esedlule ngosawulu wasethasu umbulali owayebambe ibhantshi lababulali lokho futhi wafakaza futhi unikeza ubufakazi ekufeni kwaStefano umfela ukholo wayenezincwadi emaphakatheni akhe ukuba ehlele kubeluleki abayizinhloko bamabandla futhi ababa abantu ababenza umsindo omkhulu kakhulu bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu.
He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees.
Wayengumuntu odumileyo ebusweni babaFarisi wayengumFarisi wabaFarisi kodwa ngelinye ilanga wayesendleleni yakhe eqonde eDamaseko futhi wahlangana noNkulunkulu ukukhaya wabaleka ngazonke futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke wayengasesuye uSawulu waseTarsus kodwa wayesenguPawulu ozithobile omnene ngoba wahlangana noNkulunkulu futhi kwamguqula. Kwakukhona onokhoko owayelele esangweni onke amakhambi omuthi awakwazanga okumelapha izilonda zakhe esezivundile zase zibe nkulu kakhulu izandla zakhe zaze zangabe zisakwazi ukuthi ziphakame zanhlobo nezinyawo zakhe kwase kunzima ukuzihutula. Isifo sakhe sase singasena themba kodwa wahlangana noNkulunkulu ngelinye ilanga ephuma esangweni futhi wawa phansi wakhuleka wayesethi uma uthanda ungangihlambulula wayesethi ngiyathanda hlambuluka futhi kusuke kuleso sikhathi wayengasena khoko ngoba wahlangana noNkulunkulu. Kwakukhona impumputhe ihlezi eceleni kwamgwaqo futhi yayingakwazi ukubona imini ebumnyameni kwakungekho lutho olungayisiza. Ngelinye ilanga omunye uyetha ehamba phansi ephuma emzini waseJericho futhi ngekadi ihlangana noNkulunkulu futhi kusukela ngaleso sikhathi yakwazi ukubona ukubona kwayo kufika kuyo ukubona ukukhanya kwase kuqhekezekile emehlweni ayo futhi yakwazi ukubuya ibone ngoba kusukela kuleso sikhathi ngenkathi ihlangana noJesu yase ingumuntu ohlukile yayisibona. uma umuthi ehlangana nonkulunkulu kubakhona into eyenzeka ngempela akukhona insizwa ngesinye isikhathi akungabazeki isakhamuzi esihle sedolobha kodwa yehlelwe ngamalumbo futhi yayibambele kabi kakhulu ngangokuthi negele lahluleka ukuyibamba futhi bayibopha ngamaketango futhi yayinolegiyona bamadimoni kuyo yaze yasashula amaketango futhi izikhulule yona namademoni ayiqhubela emathuneni lapho eyayihlala khona phakathi futhi yathatha amakhekheba futhi ideleleke kakhulu yayizisika yona uqobo oyayingumfo osabeka kabi lapho lawo malumbo eyiyeka akungabazeki yayingacabanga ngenzani lapha futhi cisha leso sikhathi amademoni ayibuyela kuyo futhi futhi ayisike futhi ayidabule kodwa ngelinye ilanga yahlangana noJesu futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke uhlanyelo wasegadara lwaswanguluka emqondweni lwembethe lufeze ngasezinyaweni zakhe lwakwazi ukubuyela ekhaya lungumnumzane ohloniphekile lwakwazi ukubuyela empucukweni lwakwazi ukubuyela kwabalo abathandekayo futhi lwakwazi ukuthi luthi kusukela kuleso sikhathi sengiguquliwe yebo.
One day you're on Calvary.
Ngelinyilanga ngale aye Calvary. Ngenkathi uNkulunkulu nokufa kuhlangana. Ubuso nobuso ngenkathi ukuphila nokufa kuhlangana ndawonye. Kodwa lokho kungenkathi ukuphila uKristu engothula udosi ekufeni futhi kusukela kuleso sikhathi ukufa akusenalo udosi kukho. Ngijabula kakhulu ngalokho.
Death and God met together.
Unkulunkulu, ukufa noNkulunkulu kwahlangana ndawonye. Ukufa bekungasafani, akusena kutinyela kukho manje. Ikholwa elingumKristu lingahamba liqonde ngo ebusweni bakho bese lithi, "Oh kufa, lo muntu wasilwakho na, thuna, kuphi kungaba kwakho na, ngani na, bobabili bahlangana noNkulunkulu, abakaze bafane selokhu kwasukela lapho."
No man can be the same. Nothing can be the same.
Abekho umuntu ongafana, akukho okungafana uma kube kwahlangana uNkulunkulu, awusondze wafana. Ngizakhumbula ngilele lapha embhedeni wasesibhedlela, odokotela banginika ukuthi ngizophila imizuzu emithathu, inhliziyo yami ishaya ngokuphindwe kashumi nesikhombisa ngomzuzu. Ngahlangana uNkulunkulu, selokhu kwasukela lapho bengingakafani. Ukhona into eyenzeka kimi akekho owayengangitshela noma ikuphi ukwehluka uBill Branham wafa ngahlangana noNkulunkulu futhi into ethize ingena kimi angikaze ngifane selokhu kwasukela ngalowo mzuzu engahlangana ngawo naye wangiguqula wangenza into ehlukile kwakungesikho ukuthatha isifungo sonyaka omusha kodwa ngahlangana noNkulunkulu silithe nesifazane uma nihlangana noNkulunkulu niyaguqulwa senza izifungo zethu zonyaka omusha kulobusuku sibuyele emumva kusasa ekuseni ukuba sizephule ngosuku olulandelayo ukuba sizephule kodwa esidinga ukuba sikwenze akusiso isifungo sonyaka omusha kodwa sifanele side sibhekane ubuzo nobuzo noNkulunkulu futhi sibe nokuphila okuphakade sizalwe ngomoya wakhe kwakuyindoda endala ngesinye isikhathi futhi yayingakwazi ukucabangisisa engqondweni yayo udevil wayeqhubeka nokuyishaya akukhiphe kuyo ngelinye ilanga yaphumela ende yaguqa phansi ukuba ikhuleke isakhuleka yashayela phansi isikhonkwane yathi lokhu makube isikhumbuzo sathane uma bengaphinda wena kimi futhi njengukhombisa isikhonkwane ngizokutshela ukuthi khona lapha ngahlangana noNkulunkulu futhi kwatazululelwa lapha kuqhubeke yilokho esikudingayo mhlawumbe kungesiso isikhonkwane endle kodwa ndawo ndawo indawana ethize esithekileyo enye indawo hhayi kulo busuku kuzoba khona amakhulu ezifungo ezithathwayo izinkulungwane ezizazo ezithathwayo futhi ngonyaka ozayo kuyodingeka sizithathe zonke ziphindwe futhi sizothi sizoyeka ukuqamba amanga sizoyeka ukwenza lokhu futhi sizolubeka eceleni ulaka lwethu sizomenzela okuningi uNkulunkulu sizokwenza lokhu noma lokho noma okunye kuphela sithola ukuthi kuyize umuntu okudingeka akwenze kulo busuku ngokuthi abhekane
bozo nkulunkulu kuri kuswela ngale nkathi kuqhubeke usayisidalo esiphuphukile haleluya osengathi bengingakusho ngendlela engikukholwa ngayo kodwa uma umuntu ehlangana nonkulunkulu useguquliwe ngalowo mdluzu zonke izinsuku zakhe akasaze afana ngoba usenokuphila okuphakade useyizidalo esisha izinto ezindala sezedlule futhi zonke izinto sezizinto kuye ubukeka emusha umuntu ogulayo angahamba angene ebusweni bukankulunkulu uma odokotela esethe uzofa kodwa angahamba angene ebusweni bukankulunkulu bese ngisitala izimvo sakhe futhi uzophuma engumuntu ohlukile futhi kusukela kuleso sikhathi uqhubeke ngikhumbula indoda kakhongolose u-Upshaw ihlezi esihlalweni esinamasondo iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha ngalowo busuku ngaliya e-California ngenkathi umoya ongcwele ehla futhi uqala ukukhuluma wahlangana nonkulunkulu futhi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke yakwazi ukuhamba ngaphandle kwezinduku zayo zokukhugela ngike ngabona isikhathi lapho kulele khona abantu asebedliwe ngumdlavuza bengesenalutho kuphela isithunzi nodokotela babedlula bathi ayisekho indaba yabo abathandekayo babo babuthana phakathi ukuba basho amazwi abo kugcina abebengawasho ukubona ukukhuthaza kodwa bahlangana nonkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke baguqulwa baphila ngokwehlukile sengiyambona wesifazane onokungcola ngaliya emgwaqeni sengiyasibona isidakwa ngaliya emgwaqaneni sengiyambona umzenzisi ngaliya ebandleni zonke lezo zinhlobo ezehlukene zabantu unyawo omusha ngamunye bephenya ishithi elisha futhi bezama ukwenza okuthile okwehlukile bezama ukuyisela futhi benze kanjalo kanjalo ake bahlangane noNkulunkulu kanye futhi kusukela lapho kuqhubeke uJesu washumela kulabo kusukela lapho kuqhubeke ababehlezi ezindaweni zethunzi lokufa futhi ngithi kulo busuku uma umuntu efuna ukubana uguquko lwangempela lufike phezu kwakhe makeze abhekane ubuso nobuso noNkulunkulu futhi ahlangane naye kanye khona-ke angathi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke ngaba ngumuntu oguqukile ngazi ngesipiliyoni sokuzibonela esikhashaneni esincane ibandla lizobe libuthene lapha lizungeze i-altare nizobe nehlukanisela izimpilo zenu kabusha nizobe niyeka izinto futhi nibeka izinto phezu kwe-altare mfowethu ake ngikunike iseluleko uma ungakaze uhlangane noNkulunkulu ubuso nobuso ake ngikutshele okuthize hlala kulelo altare hlala lapho nje uze uhlangane noNkulunkulu khona-ke usungakhomba ngomunwe wakho emuva ebusukwini bangalowo nyaka omusha hayi futhi uthi ngiphenye ikhasi elisha ngenze isifungo esisha kodwa kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke ngihlangane noNkulunkulu nempilo yaguqulwa nezinto zehluka nazo zonke izinto ziba zintsha kimi futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke isikhathi ohlangana ngaso noNkulunkulu akusikho ukuthi ihlangana nonyaka omusha sizobhekana nakho emizuzwini embalwa emva kwesikhashana cishe amahora amabili nengenye ngiyethemba mhlawumbe ngaphansi kwalokho sizohlangana nonyaka omusha ubuso nobuso sizohlangana nawo ngezifungo sizohlangana nawo ngezifungo zezithembiso sizohlangana nawo ngenhloso enhle sizohlangana nawo sithi sizozama ukuphenya ikhasi elisha sizozama ukwenza okwehlukile konke lokho kuhle ngiyakuthokozela lokho kowethu soze kwaba yiphakade uze uhlangabezane noNkulunkulu kuqala uma uhlangana noNkulunkulu kuqala futhi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke yonke into iyokwehluka asikhuleke nxa sikhothamisa amakhanda ethu futhi Jesu ndodana kaNkulunkulu ngiyakhumbula ngenkathi ngihlangana nawe Nkosi ngiyakhumbula ngingolusizi ohluphekile ngiphila impilo yokuziphatha kahle ngingehli ngenyuka ngiphuza noma ngithembula noma ngibhema noma okunjalo kanjalo kodwa ngangazi Nkosi uma ukufa kufika kuzokweba kulelo kamelo lasesibhedlela eminyakeni ethize engamashumi amabili eyedlula kwakukhona okushodayo empilweni yami lapho ngahlangana noNkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi Nkosi inkosi ngizame ukukukhonza impilo yami iguqukile nawo yonke into ibukeka yehlukile ngijabula kakhulu ukuthi ngahlangana nawe inkosi nakulo busuku ngibhekene nonyaka omusha ngiyajabula ukusho ukuthi ngingabhekana nawo ngomoya kaNkulunkulu ophilayo enhlizweni yami Sithe ukuzibonela Nkosi, sithe ukulunga kwakho nesihawu, sithethelele izono zethu futhi masiphile wonke lonyaka ozayo, oNkosi uNkulunkulu ngokuzibonela ukuthi sihlangane nawe nezimpilo zethu iguquliwe. Siphe khona Nkosi, sithethelele amaphutha ethu, faka phakathi kwethu umoya wakho ongcwele. Sihole usiqondise. Baba uNkulunkulu nangu u1960, ubhekane nami. Futhi kukhona amathuba omhlangano womhlaba jikelele lapho okubukeka khona sengathi ngisho amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane nezinkulungwane nezinkulungwane zecaba eliluhlaza lomhedeni kanjalo kanjalo lingeza kuwe oNkosi uNkulunkulu nomoya wakho enhlizweni yami ngibhekene nealtare lakho kulo busuku futhi ngibhekene nawe futhi ngithi ngisize oNkulunkulu inhliziyo yami vutha intshisekelo ngiyakuthanda Nkosi Ngizinikela kuwe enkonzweni ngiholele noma phi lapho ufuna ukungiholela khona ngithume noma phi lapho ufuna ukungithuma khona Nkosi khuluma nje futhi ngizohamba Busisa ibandla lami busisa umfethu Neville busisa bonke abantu lapha izihambe ezisemasangweni akithi nalabo belusi abazokhuluma isikhathi ngesikhathi kuqhubeke ukuhla konke ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobusisa inkonzo yabo busisa umfethu Neville busisa umfethu Junie Jackson umfethu Bila bonke laba abanye abefundisi babusise baba siphe unyaka omkhulu ngo-1960 thina Nkosi esaziyo ukuthi sihlangane nawe ubuso nobuso futhi esaziyo ukuthi kusho ukuthini ukuzalwa ngokusho ngomoya wakho siphe umusa wakho waphakade ukuba sikukhonze egameni likaJesu siyakhuleka amen niyamthanda na u-1960 akangabi ukuthi Ngiphenye ikhasi elisha akangabi ukuthi ngizama ukuqala impilo entsha kodwa akabe ukuthi ngihlangane noNkulunkulu futhi kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke ngibe nokuthula okudlula ukuqonda ngibe nokujabula okungakhulumekiyo nokugcwele inkazimulo ngibe nokweneliseka ngisho noma ukufa kungafika kimi ngiyoba sezingalweni zikaNkulunkulu umzuzu emva kokuhosha ukuphefumula kwami kokugcina akunandaba ukuthi yini okufikayo noma okuhambayo mabawukhumise ngesonto ebusuku uma befuna ibhomu aliyikuqeda ukuqhuma siyobe sesisenkazimulweni kanye naye amen akukho okungasilimaza haleluya ngijabula kakhulu ukuthi ngihlangane noNkulunkulu ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi kusukela kuleso sikhathi ngikubethela phansi kuleyo ndawana ngenkathi ngihlangane noNkulunkulu kukhona okwenzeka kimi ngaguqulwa kusukela kulowo mzuzu ngiguquliwe selokhu kwasukela lapho ngijabula kakhulu ukuba kulomgwaqo kulobusuku njengoba ufakaze enkazimulweni nasemandleni kaNkulunkulu into endadlana ephuma lapha noNkulunkulu wahlela lapho futhi ungipha umuzi wakhe futhi wangisindisa futhi wangiphilisa futhi wangigcwalisa ngomoya wakhe futhi wangivumela ngishumayele ivangeli lakhe okungukuhlonipheka okukhulu uwedlula konke okukhona ezweni kusukela kuleso sikhathi kuze kube yilesi sikhathi angikaze ngibe nakho nokubadwa ukuzisola kodwa ngibonge kakhulu zonke lezi zinsuku futhi ngiyobonga iphakade lonke ukuthi ngahlangana noNkulunkulu uNkulunkulu anibusise kulungile mfowethu never